bafethi ngicela uxolo kodwa lokho kumele ngikusho ngiyazi ku-wrong ukuxoxa ngento engakafiki like ukuphangalala le mhlabeni inkosi kuthathe kade uphila sikwazi sithi siyazi usushonile bafethi inzima le nto ukuthi asinakile nami ngisazoshona nami ngisazoshiya umhlaba akusizi ukusaba wonke umuntu usazohamba kwala emhlabeni kusalela emhlabeni angithi sosala igama lami bazongikhumbula angithi batshela abazukulu ukuthi benginjani angithi bafethi angithi ngithini kodwa ivari ethi sazoshona sonke la mhlabeni sivakashile I'm sorry ukunikhumbuza nokunivusela amapheni kodwa iqinisi lona kunjalo empeleni sohamba nizosikhumbula masesihambile emhlabeni nizoxoxa ngathi azosala amagama ethu Mina mase ngishonile angifunini iziduduze angifunini bakhohlisa abantu nibaxoxele nibaxoxele ngekrugu umsaneluzi nalabo engikhula nabo bayangazi kusanele bazoxoxa nje kamnani kosanele ukuthi ube kanjani emncane emfana onjani cela ningakhali kakhulu bangane bami cela niziduduze please izihlobo zami ngizobe ngithatha indlela ngizobe ngigudla ngibheke khona kodwa ngokomoya lapho kunini ngizobe ngikhona ningawari kakhulu okhokho bazongihlangabeza bazongiphelezela yinde indlela indlela engisazoyihamba ingakho ngafuni ningikhalele inyembeze iningi zizongivusela ngosizi ngagcina ngafikanga la ngiyakhona ngijike endleleni ngenxa yemithwalo nokudabuka kwasemhlabeni
Mangifango.